Afikepo.
Astori Workshop akupatsirani programu ya tsopano ya Afikepo. Thandizo la programu imeneyi likuchokera ku European Union kudzera ku nthambi ya chitukuko ya dziko la Germany ya GIZ.
Anawa aje kala rubatsiko mawa masanandi matulu kidane nebetangumba sijitiwika njala jone iwadarikile.
Ana sukulu aje katatu zotola tola asale pele zotola tola inu sima kwanilisa tilimeka sita sita magulu sikisi.
Ndikonze nchu mprogram ya chiwiri, program number 2 ya Afikepo. Mawati Afikepo nchijewa Afikepo chifudu mafunsoru nde akumakhala ambiri itu. Kodi mukuti Afikepo? Afikepo? Yai. Tikuti Afikepo. Ndani mwana wa school wa primary.
Munthu wangu kumeneko. Mwakonzeka? Mwana afike pati.
Ine mkumba kwanga dzina loti mwana Afikepo. Ndikona ngati Afikepo pamaphuziro.
Mwana Afikepo aphunzire loti poso ambe chito kuti azimire payeka. Kuti Afikepo.
Kuti afika pamene popo tikufuna timuchotse pati.
Tielekeze kumbali ya majedwe waiti timpange somwana uja kuti akhale somwana wa Tanzibe kuti ndi maphuzira aja dzizie ndi alimozi kuti akhale mwana wa Tanziso malawi muno.
Achoke pa nkhome na kuona.
Achoke pa umphawe.
Ya kuti azimire pa yekha akhale wopela kobwino.
Pamudzivano. Pali ana. Mafumu amawa madoto adola nkhani ya mpunzitsi chuma cha tumbiri yatu
pachingereze pali maonera kuti potential. Mwana wa sikulu ku primary tufuna kuti apange rich potential. Afike ponena kuti uyo mwana wapatsidwa maphunziro. Ndi chile chilichonse chomuthandizira kuti apeze maphunziro chicha chipatsidwe mwachitsanzo majedwe yabwino. Breakfast kusamba manja ndi sopo zakuja zotola tola usataka ona chakuja mama wa mwana acho onaso mathukoloko kenako ngakhale nkhomali ujeni ngonera umene makomo mwina umachedwa atu ngonera omwewu umene anthu amadya mwina ma 6 koloko 7 kwina ma 9 10 koloko usiku anagona. Sopano, ana aja nthawi yanji, ana agona aja bwanji. Sopano, tikulipikitsa tupo Afikepo kuti mwana wa sikulu wa primary apatsidwe chakudya mwenelera madyedwe abwino. Ntchito imene ya Afikepo ndi project imene akugwira anzathu au nduna wa maphunziro makamaka munthambi ya madyedwe abwino masukulu makamaka masukulu a primary. Amene akuyendetsa project imene ndi anzathu a GIZ kumenenso kumadzera ndalama thandizo ndalama imene kuchokera ku European Union koma kudzera ku GIZ. So pano anzatu a GIZ namena kuiyang'anira nkhani imene ibwino bwino nkhani yakamati NAPE project yaikulu imene inayamba mbuyomo amati NAPE National Access to Primary Education. Ya mwana wa sikulu wa primary ana ang'onoang'ono apeze maphunziro bwino bwino mosafutikira maphunziro ako primary. Sabadala tati mafunsa pano kuti cholinga cha Afikepo ndi chani. Pabwera mayango ambiri mbiri moti ndikhala ndikuwerenga kanthawi kena pano ndili ku Nkata Bay ku Nkata Bay kunyanja mwina kumafunsa tsono ndiwe ndani inetu ndi zichonga mulutsi komanso nkonzo program imeneyi komanso maskulu ndikapita si maskulu ma primary mu kumacheza ndiana. Eya ndikangopereka moni wenga pele pacha mwechitsanzo
muli bwanji nonse ine ndili bobo.
Eya Uncle Z vika maskulu ndiyo tizina imeneli basi mwandipeza basi uthenga apa pali mauthenga mbilibili ndingowerenga momodzi kuti sinangatingo lawa indeka akuti uchizi mgomezulu. Eya kachingerezi mnubwino standard 6 learner from Unsani School. Cholinga cha afikepo ndi choti mwana asapunzire ndi njala. Mwana azidya katatu pa tsiku, mwana asajombe ku sukulu chifukwa cha njala. Ndiya kuti from my father's phone. Watumiza utenga wajokera kwa pa phone ya mambo yake. Takutokoza kwambiri, takutokoza kwambiri iwe uchizi mugomezulu. Pano ndine ku nkatape pa jaso bale lata, tinamalizira kuno nkatape ndi yambirasa kuno nkatape kana kulowera ku mzimba. Sobera ma wati katiri ku nkota kota. Tichesa ku ndantu angapo mu program ino aku nkota kota. Mwina 102 Koma sabana mawa tukashita kukazika kongo mkona kota. Koma so kumalo ilaso mzikao zinangati kukasungu. Kudutsa nditu mu mkota kota game reserve muja. Kudutsa mene muja. Tika natu kufika umeleko mkona kota koma so kukasungu ndia mkona nseke. Lelo tufuna kutseruli nchito ya afikepo. Imenema kama ka Astore workshop mbali yao ndia communication. Sabana lata ama nena pano chifundo zulu amene ali project officer. Kuti?
Njito yatu ya mautenga.
Oh, yeah. Mugulisa nchito mkujaziti pofuna kwa hivyo. Kufalisa matenga meneo.
Mkana kisi ya patali.
Echabwe.
Sewe.
Oh.
Drama inini. Imedu banga hivyo.
Yes.
Yeah. Ninjila emozi. Imedu kusa nchito kutiti. Kufalisa matenga. Maka maka mkominiti.
Okay.
Kufati wanga na kwambi ya na school. Kumaso azikunzisi. Kumaso ndi ena onsa. Mena utandiza kupereka jitandiza. Kwa naja pa school vaja.
Okay. Nde mati masewero. Masewero. Madrama.
Yes, maseraji tu kukondi tu.
Oh,
e ya,
TFD.
TFD, oh, kaje songo.
So, no, ma program ngati awa, tu upanga apa awa?
Ameni wawa upanga kwa mbita geti, andu ena. Kumaso wana school wache kuliso maguru au mvera wireless. Azikala nditu muna kandi mkalasi, kandi basi pantengo, ndu kumvera mautenga haji. Wapanga maplani yao. Kulikodi mida mvera mautenga da ameni wa. Tinga pangebo jani, feba school kwa chupano. Huli muna umoyo watu, ukala wapita basogora.
Ukaona mwana, harini maroto haje, mumutandize. Sapasule konzani Tanzania mwana wanti maoli ikira kuti pasokolo aza kutu
ana askulu apply male ana primary nonce amene ngomukumvera program yere ndikupatse ripoti wano bobo mafana ku primary. Hey, hey, ine so sharp. Hey, yeah. Ndipereke somoni kwa makolo kumanso kwa mamemba lama komite osiana sigana. Amina wapeseka pa primary school. Hey, yeah. Maskulu osiana sigana. Maskulu 150. Kumene kuli project ya afikepo. Tinaena sabadala atakuti maskulu 150. Tikunena pano, akumvela program imene ya afikepo. Ndikupate ni moni, makomite nonsa imene mukumvela program imene. Makomite antu 25. Ana school minimum, makola minimum, ma committee member minimum, as the position including a shin teacher. Ma shin teacher, shin in the school health and nutrition. As the position, amena ma yanganjina mbali, yokuza nandi majidu wabu ino maskulu. Mskulu. Azi, chije wacha maskulu, mwashite nga kuti. Mistake jabe. Mskulu. So pano, tika tuku cheza nda antuangapo. Ndimango funa kukumbutsa kuti Jacqueline Zulu panjani makamba kani mene. Jacqueline Zulu amanena pano sabadata kuti mprogram ya afikepo makala tikufuna mutakala mwana wangono utakale murutsi. Mwana waku primary. Ndenga timuli naye mwana. Tumizani utenga pa SMS kapita pa WhatsApp. Zindu zitatu basi. Zina lano inayonga tikolo. Mwana ayo kuti alistandardi chani munga tikuduzi. Alistandardi ka 6. Yeah, chitanzo ya bet koma kale ku primary. Osa kokera please ngatali wa ku secondary osa kokera tufuna ku primary. Yeah. Komanso mukukhalira kuti. Number yathu 0995 517 930. Tatumizani pamenepo abale, tumizani pamenepo 0995 517 930. Ndingo funsi lato pano. Program yatu ya lero tika anso tikufunsa. Tikufunsa pano. Kuti ndi mavuto anja mene alipa skulu yano. Skulu ya kudera kwano. Skulu ya primary ya kudera kwano. Amene mkuona kuti project ya afikepo itandiza. Kapena ikoza kukala njira yo tandiza na mavuto amene ni mavuto anja. Bankani ya majido ya bwino pa skulu. Pali mavuto anja tidziwe tene. Namba lake ndi omweyi 0995 517 930. Timanena kuti ngati sipa kurano pala antu 25. Ya, mutumize pa antu hangapo. Chifukwa. Ni mapo intiro amene. Kungo tumiza mmozi. Tumiza nipa antu hangapo. Tuwana utodi skuru yani kuchita bwanji. Sambata ino. Ma utenga mwenye landira. Skuru imene na chita buwana kwa mbili. Ndi kandi kuyo ulu utapana kutindi skuru yanji. Amene na tumiza mautenga mbili kwa mbili. Ndi wane nga utenga umozi mwenye uchokera kwa apunzita. Shin teacher. Ya. Utenga u. Ukuti. Kufunika kwa afikepo. Opunzira akali ndi jidwi ndi skuru. Kuti akali ndi jidwi pa apunziro. Akalenso ndi tanze. Shin teacher from Kota Kota. Jalo school. So pano mwandi kumbuta. Ngani ya Kota Kota. Tirankulaneko ndi apea. Kudwangwa. Tirankulaneko pamene pa titzoti kuti. Ziku kala mwanchi. Nchito ya afikepo. Ahira ntira kumeneko. Tibwelanso. Timfeka yesi menezi. Tijite kaika 10 followers. Kena kutiwone kuti kunkata pe. Chifuka tiri pambamba pompano. Tika hatu kujesa ndi anzatu wa wila atatu. Ndani pamenepa
mukulangula ndine Hastings Mwale kuno kuwalemera Sonia walemera ndithu mboma langu Kota Kota kumpoto kwa boma langu Kota Kota kufupi ndikudwangwa
mwaila ndira project ya afikepo kudwangwa ku Kota Kota kumeneko
ndi manje awili program imeneyo ikulandita ilandira ndithu moti ndikupempha kuti chonde muipitilize ndipo mutilimbikise ipite pasogoro tailandira ndi manje awili chifukwa itipindulira
ipindulira ndani
kwambili ipindulira mtundu wa Malawi kuzera kwa mwana amene ali pa sukulu ifeyo ngati akulu woyendesa masukulu timakhulupilira kuti timazindikira kuti mwana aliyense kulibe mwana wopanda nzeru mwana aliyense ndi wanzeru chifukwa anapasidwa luso losiyana-siyana kwa iye mwanayo loti lingati kumpitisa pasogolo moyo wake muzimu komanso ngakhale mapuziro ndi mzochitika zonse mtsiku muno
ine ndinathokoza kwambiri kunkhota kota uko
Koma benza kufunitisani kuti mutabwela kuno kuti tisaonane maso ni maso.
Pachakamoni ka Kota Kota kaja mati jani?
Mashikamu. Ndi mwene wa ukuru wa Kota Kota.
Mashikamu.
Malahaba. Kaka, tukufunilani chikula bwino. Monga kuno kwapi.
Ziko mape.
Ae, ziko mkwambi.
Koma usambe manja, usanaje kupewa matenda. Mati yake akale otenteta. Kuti upewe kutekula mimba Atoko lili mbikitani ulimi Pasukulu so pakale zimbuti Makolo tonse tichite pompavu Kupesa chukuja chamako
Okay, pano tili ku Nkata Bay Kodi apea zina choyamba
Zina langa ndi Elina Kamanga pea wa Mpamba Zone.
La papi tose tiri uli pano. Teo mam, ha? Ya ita wapo. Machine teachers, ndi kupase ni mwoni, mulibwa njinos machine teacher. Tiri bwino. Muntu wankulu, tatu zeni mwacho kira kuskulu yanji.
Mzenga primary school.
Mzenga primary school.
Yeah.
Kumzenga kula.
Yeah.
Anzatu kuno machine teacher.
Oh, yeah.
School.
Limpasa primary.
Limpasa primary.
Yes.
Kulimpasa mwayambako nchito ya afikepo.
Atayambako.
Mwayambako kupanga jani.
Kuchakudia.
Chakudia?
Yeah, nutrition.
Oh.
Yeah.
Mwupanga jani pankani ya chakudia?
Ine jine Lilian Mrenga na fumira kuskulu ya Mkondezi primary.
Mkondezi?
Yes. Tayamba ponaji kufikira wana chakudia ya kweneso chaka sinda chakudia chimoza changu.
Ah. Chaka sinta. Ayo ya nipo vitatu hivyo mkusinta.
Tikupika kumbara.
Uh-huh.
Tikupika kumtama.
Uh-huh.
Kusazika na nchunga na kobwe.
Mm-hmm.
Tikupika sosima.
Pompa notili ndi coordinator wa GIZ, Mr. Kaunda. Kobe Kaunda. Mweule ata Kaunda.
Teumamba mweule.
Teumamba. Tasangala kwambiri kuti takumana ndi masukulu angapo pano pa Mpamba. Ndimango funa kudziwa kunena kuti pa partners amene tili mu afikepo. Ndi ati amene ayambako ntchito maskuru osiana siana
Stone Workshop ya Yambako, WHH ya Construction ma Health Clubs ya Yambaso, tango invested wakutu kwa Bwiranso na FAO a slow food movement akazikisa ma gardens plus a boma ministry of health tinawo remote plus so agriculture pakari pana kuenda kadikiri minda ena akufunza ntu za inoculants modi pakari pana randa ma inoculants ntu ena
tudia yafike
po kwambiri
tiendekezele zambiri kumeneyo
zambiri nifuna so kuti kudzira ma school 20 menti nawo pano ma school 20 mene wa ndi ma school weandikirana ntuona ngati kuti ma messages di behavior change I carry a pump for one bit in the whole district. You must buy the Ponce Muno, Mukatabe.
Anna Askuru, a primal,
Tira nkulane kondanza tuwa kumulanje. Eya, apea, amuzi wa apea kumulanje. Tita tele wachi.
Zina langa ndi Thokozile Kambaleli Vuza. Ndine mlangizi waza mapunziro, mombozoni kuno kumulanje. Mwajidule timatipea, primary education advisor.
Oh, pea uja, ndi mlangizi wa zama mfuzi.
Yes, pachitewa ndi mlangizi.
Chabwido.
Yes.
Ndi mungu funa kudziwa apea, kutikodi chinsinsi choti mwana azikala active in class. Ndi jani?
Mwana tu kuti akali active, akali wambambu. Amvele punziro kuchoka kuchiambi kufika kumatero. Ndiyote ayenera kudia cha mao, chimene timati breakfast pa Chingerezi. Chimene chindi chimene makolo ngakale kumudzi kwa mene akuti mvera, ayenera kuzindikira kuti mwana kuti achite perform, achite bwino class, ayenera kudia cha mao breakfast.
Apea, inu makala mpunzisi nthawi ya italiba?
Inetu ndakala mpunzisi kwa zaka 19.
19 years mpunzisi?
Yes.
Munganditsi mikizire kuti mwana amene wadya breakfast ndi amene sanadye breakfast pamakhala kusiyana mkalasi
zonadi anawira amenewa amene amachitira mkalasi zima wachita kuonekeratu kuti uyu wadya breakfast uyu sanadye wopunzira amene sanadye breakfast samvera mkalasi samvetsera samvetsera chifukwa chani
mumadziwa bwanji kuti uyu sakumvetsera uyu Amapanga jani.
Yes, bali njira zambiri ife aphusizime zimati zindikirisa kuti mwana uyu sakumvetsera. Mwachisanzo akhoza kukhala kuti iwe uli mkati mophunzitsa akugona.
Oh.
Sakumvetsera ameneyo.
Tulota mpeza?
Ya, chifukwa choti wafoka sana adye. Komanso akhoza kupezeka kuti mwina akungosazika sazika class.
Ndi please teacher.
May I go
please
out?
Teacher.
Kukamwa madzi kuti mwina ka ntima katsike pansi. Komanso pena amakhoza kunena kuti kusazika kuti akudwala. Mimba mukuwawa, ntima ukuthamanga fokuti mimba mulibe kanthu kena kali kose.
Nyango yakwana, yakwana.
Nyango yakwana.
Nyango yakwana,
yakwana. Nyango yakwana.
Hapa cha tunafunsa kuti kodi cholinga cha afikepo ndi chani ndiye pali mautenga usiana siana ndinguwele nga nsanga nsanga pabenepa akuti kufunika kwa afikepo opunzira akale ndi chidwi ndi sukula akale so komanso ndi tanzi komanso akale ndi chidwi chalo school takutokozani ta tinayankula kale na tinayena kale ashin teacher akuti the program is fine mwala wale mba school kukasungu kulibwanji kukasungu tinayena kuti sabatala mawa ndi kandili kuti komwe kotu ya ndiye mukonzeke pamenepo utenga wina kuti afikepo nepwane kuno ku Kambanga school ya vwira pa Vinande ayo ya nakuti frike wane mwapeleka vifukwa vitatu Zifuwa status minutes. Number one, mkuti, enrollment ya kwera chomene. Okay, good. Two, pass rate ya kwera kupambana na palavana vakareka nga kurga. Eya, makonzido ya wanatu. Adibino kwa basi. Attendance sono njiwe michomene vana no kukarakara o no kukwara ruwala chifuwa cha nutrition. Kuyoya waka vichoko waka. Akuti degola kulako pangono anata kudwala ndo achani shin teacher kukambanga school mtende zone tatoza kwambiri program ya afikepo Neptune njiwe makabaka tinikuti afikepo et njiwe mchomene ise tika ipulikizga yose na club itu mairo so pempo litu ndakuti nase tirinao vana wakuti mbakunweka kusawa murusi pa Wireless mba standard 6, 7 na 8 kweniso gulurose kuti ilizapulikikebo pa wireless chifuka kuno kukaya ndiko fakulia va slow food vikulinika na kurge kacho mene utenga tu utenga sopano ndi ndani watumiza mongonena kuti kukaya vakushita nena kukaya imwe 0881 953622 ni nambara ya ndato kwa za program ya afikepo Neptune njue mchomene okay umeneo tinawala ntila kare utenga wina akuti msani school wina anso msani school samalan mwana akale watanzi pakuja za kuja za makulu onse msani school utenga wina anso u Msani sikuwa kuti choninga china ndikupunzira mapikidwe. Abwino azakuja za maguru. Koma inu. Utenga wina akuti so msani sikuwa. Ndimati ndinene tupo ya babacha. Kuti sikuwa imbenea chitabwino kwa mbili. Ti uruta. Msani sikuwa. Ndamene mwatu miza mautenga uchuluka kwa basi. Sono shimeti cha shite, mukale pompa msani school, ndiku China 24, mkati mwa wikimu, ticheze bwino. Sabada na mao, umuzakala mwibana. Eya, msani school, woye. Okay, utenga wina hapa kuti, I heard your program yesterday, very interesting, motivating, and encouraging for learners. Keep it up and reach other schools. Next, don't forget our school in Kota Kota. Tatogoza kwa bili. Chonde mkabatu bisa utega. Musiti ziwisa undi nundani. Ya. Tikumbutane kuti. Lero tikufunsa. Lero mungo tiyanka kuti kuti. Kuli mafuto anje kuskuru yanu. Amene mkuona kuti mafuto amenewa. Akonza nditu kuta. Ndi project mene ya afikepo. Kuli mafuto anje. Tiziwisa. Nambala yatu. 0995-517-930. Eya. Nkani te yake ni mene. Number ili pa SMS komanso WhatsApp.
Kaluyu ngondani.
Waya madema. Kijeke pamimba. Kaluaja madema. Kijeke pamimba. Kaluaja madema. Cheka. Dula.
Utenga utipitilizi hapa. Sabata lata manabwela utenga wambili bila uta afikepo ikulimbiki sakuti mwana azimila kusukuru tsikulina lidido nse dato kwa za kumbiri
8844295
Senti fine!
Utengo mene wachukira kwa Ashen teacher William Flavio Bata Gondwe. Ya Gondwe 0884342953. Mkuti mwana apezeke nkalasi ndiko punzira mapunziro a tsiku ndi tsiku. Mwana afikepo pa mapunziro ake. Afikepo story workshop radio listening club Chonanga Primary Karonga by Shin teacher William Flavio Bata Gondwe taonga chomene. Agondwe tika atikufika ku Karonga ndozgekani mulira kafu. Mulira kafu mene Karonga.
Hello, this is Wakisa Muyawa from Meru FP School Chitipa. Hey, tagweta Chitipa uko? Muliko mwanje satu kuchitipa, nanga ana school of Chitipa. Muliko mwanje kuli zirankulo soposa 13 kuchitipa. Funso ndiroti, kodi kuli mafuto anchi kuskulu ya anu kudera kwani. Amine project ya fikepo ingate kutandi zapo. Tizuwi sene 0995-517-930.
Nyengo ya kwana, ya kwana.
Nyengo ya kwana.
Utenga wina kuti ina ndine mozi mwa apunzita minetina mvira program imene inditu tapunzira po zambiri mwana kuti afike popo maliza mapunzira ake ayenera kudya nutritious foods apunzira za hygiene ndi zina zotero tikuma tikumananso next week Wednesday Rigri Kalago taonga chumene from Kanyenjere Primary School in Chitipa. Taunga chumene. Thank you so much. Mwana alimbikile kuti afikepo. Eya, mzimba. Tatokoza kubini. Utenga wina akuti Mr. B. Kabula, best at Chikwawa Boma. Yelatu, to be precise. My son is Ronnie Kabula, standard 6, 10 years old, at Mitole Primary School. Oh, Pamitole! Pamitole kutuziwa apoka. Ah, Pamitole inu mbali maseum. Chabwino, tatokoza kubini Mr. B Kabula tie mtu ya afikepo ikala iku China Tenifolo chifukwa masiku amina kubwelawa tizachita mpikisano pompano live wa ana onse amina kufuna kuti akhale murunzi ndiye tizachita kumva pompano kuti koma uyu ndiye mudzikhala pompa ati tiku China Tenifolo utenga wina kuti chulinga cha program iyi ndikufuna kufalitsa utenga wa majedwe abwino ndi mwana ku amwana kudzera masewero apa wairesi komanso kuonetsesa kuti makola utenga pombali pa ukondo ndi majedwe abwino kuno ku makwala kwata school kukande kunkata bay tikumvetsera ndi chidwi ndine Isaac Msukwa afikepo means mwana wa school akwaniritse masomphenya ake pa mapunziro pothandizidwa zakudya potandizidwa pakudya zakudya zakasinthasintha kuti akhale ndi thanzi. Ndina Cecilia Muhango, Mtende School, Mzima North. Tauka chobere a Cecilia Muhango. Nkota kota tandira utenga wina apa, kudedza wina utenga, lisasadzi, kukasungu. Wanzita wena nga wena. Auti ina nde Patrick Chimzimzi. Mwana wanga ndi Ernest Ali. Standard 8. Kuno kumpawe skuli sasadzi zone. A Chimzimzi. Tiku imbira ni phone. Tane natu budget. Tizachita nditu live. Nde tamako nzeka nditu. Mwana mzika naipa fubu. Tikamolu usa program mwene. Mujiwa tuko di zika la montani. Ya. Inatu ndifumuke epo pano nthawi yapita timongo funa kukumbutsana kuti afikepo yafika ku skulu yanu ndipo tikukhulupira kuti by now mwakhazikitsa guru limene likumvera wairesi komanso lizikhala likupanga masewero amacheza masewero achitukuko theater for development koma maphunziro ake ayamba kuchitika January malo wa February tikhala tikubwera kumeneko ndiye akatsuwiri za masewero akatsuwira nkhani za wairesi kuti musanatele mapunziro. Tigawane nanu, nanu nso mugawane nafi. Mapunziro da wapita mbali zose zuidi. Toko zene kwa bili. Program ya afikepo, cholinga chake. Mkufuna kulimbikitsa, majedwe, abwino. Komanso ukondo, musukulu. Mfundo ni machula zicha. 5. Mwana, akalandira zimenezi. Mapunziro ake, aku primary. Ainda bwino kwa basa. Apunzira, achita bwino, chifukata mpasa chiti chosu chafunigira. Program mimi amena kui konsanta story workshop kublanta. Tenzora ndalama. Luchokala ku European Union. Kuzera ku ntambi. Yeshiti kuku ya dziko la Germany. La GIZ. Chito yase. Iku ende tidwa. Ndanza tuwa unduna. Unduna wa mapuziro. Muntambi. Ya majuli ya bwino. Ndi ukondom school. Ya school health and nutrition. Shin. Ine. Ndizi chunga. Ana primary nonse. Ndapita Uncle Z. Sabadala mawa. Akansa libano. tatipatseni mayanko nkhanza ke nzomwezicha
ana sukulu ajeka tatu sotola tola asale pele